Nkosi yam ndinyamezele Nkosi mandibambelela kuwe Ndiyaphumelela umakhono umehluko Ndimlo nkosi yam Ndimlo ndiyakhalaza Ndimlo ndiyagodola Ndimlo ndiphambi kwakho Zozijoba Gazo zoke zindwe Zimbendikenda zinza Dize kuwe Zozijoba Gazo zoke zindwe Zimbendikenda zinza Dimlo nkosi yami Dimlo diakalaza Dimlo dipitekile Dimlo Dimlo kosiya Dimlo diakalaza Dimlo dipitekile Dimlo Namshanje ndize dem lo kosiya, dem lo dia kalaza, dem lo dia zisola. Dem lo kosiya, di Congo twazizinja, de la popa biwako.